sijamuona wa mfano wake na toki. Suwatina, Suwatina, nampenda Suwatina, tumebadili majina, kendo bibi na mibana, ipite muda sijamuona kabisa mirasi, na kuwa kama na homa na yeye ndo kunipona. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie, ayayaya. Tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe shere, kuwa huru jipendere. Ayuyuyu, anifundishe mapenzi kama nipo shule. Tulipimiki mimi na yeye, wasiminini kusukuwa chana tutake wenyewe. Nisilinge konini, nachotaka lazima ipewe. Jamani mimi ogopa na deka na utuzima huu, nacheka cheka tabasamu mwanana na usipandisha sangwisi ya juu. Nimejitafuta, nimejipata. Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie, kama rupa unigandie. Ayayaya, tena bila shaka jiachie, siku nzima iwe shere, kuwa huru jipendere. Ayuyuyu, anifundishe mapenzi kama nipo shule. Anifundishe mapenzi kama nipo shule.
Imagination.